Once again, check it to the timber drop, man. Yeah. She go.
Kwenye party hili tunaruka ikifika kesho kibati.
Wanalamba lamba koni watoto wa mama. Nikipita wanioni wote wanaina.
Hatuna maneno. Hatuna koko raka manako. Hatuna maneno. Hatuna kukulala la kono. Hatutaki kulala tutaka tupati.
Batahari mchana naliwa usiku.
Shikaki una ucheze.
Money, money, cash money, enjoy to the channel. Don't abound to have all your towns. Come on, cool down, wait. Shiriko.
Bye.